ububi buyincwadi egcwele umhlaba wonke. Ngakomunye umqondo akukho kusha kulokho, bekuvese kuhlale kunjalo. Kodwa ngomunye umqondo ohlukile futhi uzokwaqaphela ukuthi kukhule ngesivini esikhulu kangakanani muva nje. Izinto eziwububi akusikho nje ukuthi ziyakhangiswa, kodwa ziphinde zishayelwe nehlombe elikhulu. Angikubengelele, phinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibonelo Bithi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Nebala, igeji yabububi yenyuka, akulula neze ungaboni amandla okukhula kwawo. Ngendlela okuyiyo, ungafunga ukuthi impela amalanga besogo asenuka emakhaya ethu eduze la. Ububi obungamachilo akusikho nje kuphela ukuthi sebuphenduka into ejwayelekile, kodwa sebenziwa bahlonipheka ngokusemthethweni. Kubukeka kuyibo obudla inkundla njengamanje mawubuka. Umbuze bese uthi manje thina abalandeli bakaKristu ikuphi esifanele ukwenza na? Ngizokutshela engibonini ngilethu likwenza. Siyalwa ngabo, sikhewule, silila, uze umuntu ethi phela ilungelo lami leli, kumbe umbono wami lo, ilungelo lenkolo yami leli. Inkinga kodwa ngokuthi iBhayibheli libukeka lithule ekutheni mina nawe ikuphi esinelungelo lakho kulo mhlaba. Uma besingasho iqiniso ngokulibheka kwami iTestamente elidala nelisha, into engibona icaca kulo ilungelo lami ngokuhluphekela iNkosi uJesu Kristu. Manje pho mina nawe sibhekane kanjani ngezinga lokukhula kobubi emhlabeni? Isaiah 1 verse 16 no-17. Gezani, nihlanzeke, nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Niyeke ukwenza okubi, fundani ukwenza okuhle, nifune ukwahlulela, niqondise abacindezeli, nahlulele iintandane, nimele umfelokazi. Sihlobo sami, uNkulunkulu usiyala ukuba singenzisi kwalaba bantu ababi abasemhlabeni, kodwa ukuhlanza izindlu zethu kuqala, ukwenza okuhle, ukuphatha abantu ngokungakhethi buso. Ebese-ke kuzoba nokukhulumela futhi labo abangeke bayikhulumele bona. Ngisho ungathiwa kusibiza nanilini, sikhulumele umfelokazi, intandane nabangakazalwa. Yilokho kanye uJesu akwenza, futhi kwambiza impilo yakhe yonke. Yeke ukwenza okubi, kunalokho yenza okuhle. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Uma lezi nkulumo zezwi elifushane zikubusisa, usungayithola nge-audio ye-WhatsApp. Inombolo yethu ye-WhatsApp ithi 067 706 0077. Kungenjalo, maningi ama-resources ongawathola kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.